HipLifeHipHop.com. It's a TK2 production.
So my dogs in door, me never tell her. Usiogope njo, kwangu batela. So majozi njo, mimi batela. Usiogope njo, kwangu batela.
We mtoto ni moto, so hoti we noma. Come close we photo, kwako nishagoma. We mtoto ni moto, so hoti we noma. Come close we photo, kwako nishagoma.
Maseke, nipe nifanya makeke.
Basi nipe nideke,
chini ya maji niweke. Mama,
usilete maseke,
nipe nifanya makeke. Mama,
siku ama mama mini, misiku ama mama mini. Hachukisema mama nini, misiku ama mama mini. Siku ama mama mini, misiku ama mama mini. Hachukisema mama nini, misiku ama mama mini.
Mimi batela,
usiogope njoo.